Abasomesa balaze obwennyamivu olwa gavumenti okulemwa okussaayo ensimbi ez'okwongeza ba arts omusaala mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Bwe yalabiseeko mu kakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku byenjigiriza, Minisita omubezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku masomero ga primary, Dr. Joyce Moriko Kaduku, yategeeza nti ministry ensonga y'okwongeza abasomesa ba arts omusaala teyagitadde mu mbalirira ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja, yadde nga baali baasuubizibwa nti kigenda kukolebwa. Kati abasomesa bano wansi w'ekibiina ekibataba ki Uganda National Teachers Union, UNATU, bategeezezza nti b'essuubi libali mu Sipiika wa Paalamenti eyasuubiza nti ensonga zaabwe zigenda kukolwako bwongezebwa omusaala. Philbert Baguma, ssaabawandiisi wa UNATU, agamba nti balindiridde okuwuliza Sipiika olwo nno balabe kye bazzaako.